Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa iyaduu maalin dhaweyto shaaca ka qaaday inay saddex bilood oo uura tahay. Uurkeeda ayaa yimid kadib saddex bilood iyadoo laga joogo waqtigii ay la wareegtay jagada ugu sarreysa ee waddanka, noqotayna Ra'iisul Wasaaraha waddanka New Zealand. Jacinda ayaa dareenka hooyaanimada qabtay iyadoo maalintii ay la wareegtay xilka hoggaanka xisbiga Labour-ka ee New Zealand ay idaacad ka sheegtay in aanan marnaba la aqbali karin dadka meheradlayaasha ah in ay weydiiyaan qofka dumarka ah marka ay shaqaalaysiinayaan qorsheheeda dhanka uurka ah.
For other women, it is totally unacceptable in 2017 to say that women should have to answer that question in the workplace.
But this is my point. That is unacceptable.
No, it is unacceptable. In 2017,
waa arin aan marnaba la aqbali karin ayay tiri 2017-ka in la dhaho dumarku waa in ay ka jawaabaan su'aashaasi goobta shaqada. Taasi waa arrin aan la aqbali karin 2017-ka. Arrintaasi waa mid dumarka ku xidhan in ay go'aansadaan waqtiga ay ilma haysanayaan. Ma aha in qorshe hore laga gaadho in shaqo la siiyo ama aan la siinin ama in fursad shaqo loo ogolaado. Haddaba saddex bilood kadib markii loo doortay xafiiska ugu sarreeya ee waddanka New Zealand, Miss Ardern waxa ay sheegtay in ay tahay uur. Marka la gaadhaa bisha Juunna waxa ay qaabili doonaan sida qorshuhu u yahay iyada iyo saygeeda Clark Gayford ilmahoodii ugu horreeyey. Labada lamaane way og yihiin ilmahooda caloosha ku jira midka uu yahay lab iyo dhadig, balse waxa ay sheegeen maadaama oo ay arrintaasi dad badan indhaha ku hayaan in ay jecel yihiin in ay labadooda oo keliya u gaar noqoto inta laga gaadhayo waqtiga dhalmada. Sayga Ardern, Mr. Gayford, waxa uu soo bandhiga ama shaqadiisu ay tahay soo bandhigaha arrimaha kaluumaysiga ee telefishinka New Zealand. Miss Ardern ayaa iyaduu dhankeeda sheegtay in ay ogtahay in ay ku sugan yihiin lamaanahooda xaalad gaara.
I am not the first woman to multitask. I'm not the first woman to work and have a baby. I know these are special circumstances, but there'll be many women.
Qofkii dumar ugu horeysay oo shaqooyin badan qabata, ma ihi qofkii dumar ugu horeysay oo shaqeysa ilmana haysata. Waan ogahay in tani ay tahay xaalad gaara, laakiin waxaa jiri doona haween badan oo si fiican u qaban doona arrintan inta anigu aanan helin. Waxaan aqoonsanahay dumarkaasi in badan ayaana la jiraa. Shaqadan waanu qabani doonaa New Zealand, waxa ay nagu caawin doonaan, ayay tiri, in aan korino ilmahanaga noogu horreeya. Miss Ardern ayaa waxa ay ka heshay xiriir telefoon Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull, xiriirkaas oo ay ku tilmaantay inuu yahay keliya mid khuseeyay arrimaha caruurta. Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull ayaa dhankiisa barta Twitter-kiisa ugu hambalyeeyay Miss Ardern, isagoo markaasina yidhi, "Hambalyo Jacinda Ardern, warkaaga farxadda leh ee maanta. Markaan wada hadalnay, buu yidhi, saaka aroortii waxaad u muuqatay inaad ka farxad badnayd maalintii aad ku guuleysatay doorashooyinka." Ku-xigaha Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Winston Peters ayaa isagu qabani doona shaqada Ardern marka ay umusho muddo 6 toddobaad. Miss Ardern ayaa iyadu waxa ay tiri, ma jiraan wax dadka reer New Zealand ay ka walwalaan.
He's played that role before. When I go overseas, he plays that role. That's not unusual. The only thing that will be unusual is instead of
shaqadaasi hore ayuu u soo qabtay, markaan dibadda u baxo isaga ayaa kaalintaas buuxiya. Ma aha wax qariiba, kaliya bay tiri, waxa cusub waa beddelkii aan waddanka banaankiisa ku sugnaan lahaa. Waxaan joogi doonaa goobta Point Chevalier ee Auckland. Qofka dumarka ee taariikhda lagu hayo in ay dhashay iyada oo jagada waddanka ugu sarreysa haysa waa ra'iisul wasaaraddii hore ee dalka Pakistan, Benazir Bhutto. Miss Bhutto ayaa iyadu loo doortay jagada ra'iisul wasaaraha ee waddanka Pakistan sannadii 1988 iyadoo qiyaastii 3 bilood waqti lagu qiyaasay ka hor umulka soo baxday. Balse 1990-kii ayaa Benazir Bhutto iyadoo jagada ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan haysa ay ilmo kale umushay. Dr. Lauren Roswan waxa ay ku sugan tahay macahadka cilmi baarista iyo siyaasadda ee jaamacadda Melbourne. Waxa ayna wax ka qortaa siyaasadda jinsiga iyo arrimaha bulshada. Waxa ay tiri, Miss Ardern waa siyaasiyad aan caadi ahayn, mana ahabay tiri arrintu in ay uur qaaday iyada oo waddankeeda hogaaminaysa.
Look, she came into power on a progressive platform. Yes, it's unusual because she's young. Having a position of that, you know, that...
Firi awooda ayay kaalin horumarineed ku qabsatay. Ha waa qof aan caadi ahayn ayay tiri, sababtoo ah waa qof yar oo hanatay jaga aad u sarreysa iyadoo da'daas joogta. Waxa ay ku jirtaa bay tiri soddonkeedii. Haysashada haweenay ilma caruura oo soddon jira, haysashada jago heer sare ah bay tiri waa arrinaan caadi ahayn. Ma hayna bay tiri tusaalooyin badan oo ku saabsan dumar da'yar oo iyagu laba shaqo isku hal mar qabta. Taasi kama dhigna ayay tiri in aan walwalno, waxaa laga yaabaa tani in loo arko tusaale wacan iyo sidoo kaleete astaan wanaagsan waxa ay u taagan tahay. Linda Clark waa saxafiyadii hore ee telefishinka ee arrimaha siyaasadda ee New Zealand. Hadda waa qareen ku sugan Wellington. Waxa ay leedahay waddanku waxa uu leeyahay taariikh xooggan oo dhanka ku saabsan xoojinta xuquuqda dumarka. Uurka Miss Aden waa tusaale kaleete oo arintaasi la xidhiidha.
Female voters in New Zealand feel very strongly and very proudly that this was the first country that gave women
codbixiyaasha dumarka ahi ee New Zealand dareen xoog leh ayay qabaan. Aad ayayna oola dhacsan yihiin in ay tani tahay waddankii ugu horreeyey ee dumarka codkooda siiya. Waxaana jiri doona, ayay tiri, dabaaldeg weyn oo waqti nagu soo aadan oo sannadkan gudihiisa dhici doona. Sidaa daraaddeed waxaa jira dareen xooggan oo ah in aan nahay, hadda New Zealand nahay, horseedkii dumarka.